Thandazami, I know you've been asking yourself questions. Why ngakhulumanga? Manje ngilele kobandayo, baby. I know you've been asking yourself questions. Why ngakhulumanga? Manje ngilele kobandayo, baby. I know you've been asking yourself questions. Why ngakhulumanga? Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Basho theater time. Basho theater time. Basho theater. Basho theater. Basho theater. Basho theater. Engasiyi inhloso yami ukuthi ngikushiye nabantwana bethu bese bancane kangaka bedinga uthando nolwazi nozethu. Yaxolisa mangema, yaxolisa themba lethu. Vele it was our only blessing awasipha yona uNkulunkulu empilweni zethu. Yaqondanga ubalekela amacala ami sibhedlela bangitshontshela iwallet. Abangani bakho bafika abashiyela umyalezo ukuthi bakutshele ukuthi akambi kahle empilweni yami. Ushuthi bashawa isikhathi nami ngangena e-time, kodwa ngangifisa ukuthi wazi. Awubheke manje na, awubheke manje, awubheke manje. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Basho theater. 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 Elu bakhulise kahle abantwana bethu. Elu hlalu bakhumbuze uma kunzima ukuthi uyanithanda ubaba wenu. Ngiyaza nginibhanga isikhathi, nihlale nami ningazi. Nginivikele ningasaba, nginibonise urongo no-right. Like playing my responsibility as a father. Nginikhulise ezandleni ey'fudumele ezinothando kababa nomama. Yaxolisa mangeza, yaxolisa themba lethu. Vele it was our only blessing awasipha yona uNkulunkulu empilweni zethu. Kodwa ngangifisi ukuthi wazi. Manje ngilele kobandayo, baby. I know you've been asking yourself questions. Why ngakhulumanga? Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kweni bafika sekulate. Basho theater. Basho theater.